ibhayili khaya kumnatomi kaMaduna.
Kutheni uthetha njalo Maduna?
Nditsho kuba ndiyasebenza apha, ndiyahlutha, ndibhatele netyala lemali endiyiboleke eRhawutini, ndibhatele ne-poll tax yam. Yho, kunzima ukungabi namsebenzi.
Nandidiniwe ngumsebenzi, ndifuna ukuya eRhawutini nokuba kuseKapa, ndidiniwe kukuphangela.
Mawu, uya kuhamba.